Fanga kɛlɛɲɔgɔn Ousmane Sonko seginna a ka dugu barikama kɔnɔ min tɔgɔ ye ko Casamance jamana woroduguyanfan fɛ sibiridon na. Ani a ka dankan filanan Basiru Diomaye Faye cɛbɔ ye jamanatigifin kalafinw la marsikalo tile 24 na. O cogo la Ousmane Sonko b'a ka yɛrɛfɔko taama fɔlɔkɛ tile fila a bɔlen kɔ kaso la dɔgɔkun kelen sani kalata yɛrɛfɔko ka ban. Monsieur Sonko ni Monsieur Faye bilala ka bɔ kaso la jumadon wula fɛ kalo caman minɛnin kɔfɛ yafa sariya dɔ kɔnɔ min taara dɔgɔkun tɛmɛnen na jamanakunti Macky Sall ka laɲini fɛ. N'o tɛ jamanatigifin kalata min na a ka fanga sarati fila kɔfɛ san 7 ni 5 kabini san 2012 la.